Yeah. Yeah.
Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Yeah. Unakuelekea unduku wangu utauponza. Naona tu ni kwa mie. Unakuelekea we mwanangu utauponza. We ukinuna ninunie. Ya mserele koko koko na bia za ofa koko koko. Subu mshe msho sho sho sho. Utajikuta upo geto. Yani wewe, 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 yani wewe. Mitungi wewe, mipombe wewe, mibangi wewe. Mishisha wewe, mademu wewe, mabwana wewe.
Nishu, ashu, utauponza. 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 Ashu, utauponza.
Sibora au karare. Mana kwenye era situpo adimishale. Tunatumia vya kwetu. Yani kimpango wetu. Yani kivyetu vyetu. Atudaiwi na mutu. Kama pesa unazo zionyeshe. Banda juu ya meza zionyeshe. Demu wako mpya mwonyeshe. Sio shida zako. Yani wewe, yani wewe, yani wewe. Yani wewe, mitungi wewe, mipombe wewe, mibangi wewe, mishisha wewe, mademu wewe, mabwana wewe.
Nishu, ashu, utauponza. 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 Ashu, utauponza.
Records.